Jim Records.
Kama sipendi kurara, napenda kurara, ila usingizi hasara. Nikiwaza mfukoni sina hela, hali majarara, vipi utanielewa? Oh baby, mapenzi bila pesa, sitakuwaje, mapenzi bila noti, sitakuwaje, mapenzi bila pesa, sitakuwaje, mapenzi bila noti. Hey baby, kasema siangaike, nisiwaze, nene nipenda, nache mapepe, mijibu koko. Mweke kwenye moyo wangu yuko peke yake eti penzi wako damu wacha nini bado jasema na kwa nini damu wacha nini bado jasema bibi yangu atamwambia nini bado jasema sijali hata nipe ukimwi acha niwe kodo akitaka kuondoka na mlilia sababu ya mapenzi nunda na mporo niko nyuma nyuma tu kama mkia na kumwacha siwezi basi baby no sinyoka niacha baki na mimi. Sama rafika dana naje makina mimi au sijoka ni mwagaga makina mimi sokira semu ni mwaga makina mimi hoi mwazaku na kupenda makina mimi hata mbani sije kwenda makina mimi au nisema kwa kiruga kani makina mimi basi mwazaku na kukunda chani.
Is a chung chang that kid you find as a kujakam shana? If it's a chai chan oma, a sina chia simakusana, is a kufunga to us a kipa banama da pina chioma, kopinisa sarana, nabara kuchankanya, mozanoka neposa banke manke nesta wakufanya, esa sarana, nabara kuchankanya, mozanoka neposa banke manke nesta wak. Basa baby no, sit your kanya chan, bakina mimi, samara pika tanana, bakina mimi, how sit your kanya wanga. Bakina mimi sokira semu ni mwage bakina mimi
hoi mwazaku na kupenda
bakina mimi
hata mbali sije kwenda
bakina mimi
haunisema kwa kiruga gani
bakina mimi
mwazaku na kupenda chani.
So kama sipendi kurara napenda kurara singiza sara nikiwaza mfukoni sina hela hali majarara vipi utanielewa. Oh baby mapenzi bila pesa sitakuwaje mapenzi bila noti sitakuwaje mapenzi bila pesa sitakuwaje mapenzi bila noti.
Keep on show, Jojo Lino Bobby.